bombo cla. Con the boy call me number one.
Kim Mamba on the beat.
That nigga send my ex, he one enjoy. That nigga send my anapatara. Even that nigga send my ex, he one enjoy. And that nigga send my anapatara. Niki mona na lewa, na mwelewa, na jona kachelewa, ejigo. Rabado ajepewa, viuno alivyo pewa, na jona kachelewa, ejigo. Na nigga semba exi wangwana enjoy, na nigga semba anapatara. Even na nigga semba exi wangwana enjoy. No budget in Dubai at Togoi. Anasikitisha, ex. Kama ebe lang chapolini. Anajipitisha, ex. Amekosa kumweka mbili. Nikimona nalewa, na mwelewa, rajona kachelewa, ejigo. Rabado ajepewa, viuno alivyo pewa, rajona kachelewa, ejigo. Na nika sema exi wangu enjoy. Na nigga say my anapatara. Even a nigga say my ex wangu wanna enjoy. Na nigga say my anapatara. Never. Kuchivana mako, twende kwa lido kula. Nikata mango yo bacha lido chila. Mna mako, twende pa lido kula. Nikata mango yo bacha lido chila. Mateva na mako, twende kwa lido kula. Nikata mango yo bacha lido chila. Mna mako, twende kwa lido kula. Wombo kula. Eskonde boy call me number one. Bare sahi, kone misko wa. Yeah,